Exalti of
Ukayangana Ukaona.
It's got to be fine.
Vamene amadiana pea kona. Shua ungalile ungalile. Badwe mpunda ule ule ule. Mpunda ule.
Zina ni Sophia from within Lusaka kwa Kanyama. The struggle is real. Aliyepokata makolo na mwalila mamuna na musia. Bana batatu badye bapunzila. She got no other option koma kutantama. No other way as a tantama. She fully aware ati ule ni chimo. Diposo muli ntenda koma alina banja. Yene aranganira akagona za fanjala. Over.
Chifundo wa mama mwe. Ukayangana, ukaona. Vamene amadia na pea kona. Shua ungalile, ungalile. Badwe mpunda ule, ule, ule. Mpunda ule. Ukayangana, ukaona. Vamene amadia na pea kona. Shua ungalile.